Ngiyabona mbenjam, whatever you do. So melo kumbule lapho qhamuka khona. Wesu suzoyimela mnganami.
Susuzoyimela cho.
Why? Susuzoyimela cho.
Susuzoyimela cho.
Why? Susuzoyimela cho.
Susuzoyimela cho.
Why? Susuzoyimela cho.
Susuzoyimela cho.
Why?
Susuzoyimela cho.
Why? Susuzoyimela cho.
Susuzoyimela cho.
Why? Susuzoyimela cho.
Susuzoyimela cho.
Why? Susuzoyimela cho.
Susuzoyimela cho.
Why?
Susuzoyimela ngempela, don't quit, just do it.
Wema me.
Susuzoyimela ngempela, work hard, cause let me
work. Weba bo. Susuzoyimela, mina ngiyakutshela, wena lalela kaze.
Susuzoyimela ngempela, don't quit, just do it.
Wema me.
Susuzoyimela ngempela, work hard, cause let me work.
Weba bo. Susuzoyimela, mina ngiyakutshela, wena lalela kaze.
Susuzoyimela cho.
Why? Susuzoyimela cho.
Susuzoyimela cho.
Why? Susuzoyimela cho.
Susuzoyimela cho.
Why? Susuzoyimela cho.
Susuzoyimela cho.
Why?
Susuzoyimela cho.
Why? Susuzoyimela cho.
Susuzoyimela cho.
Why? Susuzoyimela cho.
Susuzoyimela cho.
Why? Susuzoyimela cho.
Susuzoyimela cho.
Why?
When I'm me pillow, when I'm me now.